Wanakuita machino, wanakuita natama, wanakuita mtoto. Wanakuita hazino, wanakuita nazimu, usiende utakuwa ndoto. Hawatokubali kulinda yako heshima, hawatokujali kwenye yako matatizo. Wewe si gari, kila mtu ashike. Wewe si mali, kila mtu arithiwe.
Aitoto aikoni, aitoto aikoni, aitoto aikoni, aitoto aikoni.
Tondoro, 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 tondoro. Simama dede, simama. We simama dede, simama. Simama dede, simama. We simama dede, simama. Simama dede, simama. We simama dede, simama. Moyo wangu watetema, pozi lako na zizima, macho yako yanasema. Urudipo kwetu ndani, niwaite majirani, wache wakuone.
Basi yangu,
rudi tucheze sinimba, sinicharanga, sinimba, sinicharanga, sinimba, sinicharanga, sinimba. Tondoro, 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 tondoro. Simama dede, simama. We simama dede, simama. Simama dede, simama. We simama dede, simama. Simama dede, simama. We simama dede, simama. Urudipo kwetu ndani, niwaite majirani, wache wakuone. Tufikapo kitandani, penzi letu burudani, tena usimame. Simama dede, simama. We simama dede, simama. Simama dede, simama. We simama dede, simama. Simama dede, simama. We simama dede, simama.